Badong na hasira, badong na nichukia, badong na kinyongo. Moyo wako lishazira, badong na ninunia, hivi badong na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inoniuma, kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nilisema kwa sira, naona najuta, usinitukane.